Bane, pop up on the beats. You go be my wife, eh? Oh, oh, oh. Baby, check a smile. My love will never die. Ben, say bye-bye. Hey, baby, funga shine. Nataka toka na wewe nai. Tamu ya mua ai. Nisha kwa mapenzi yako masai. Rovio, rovio, yan. Nimeroa kwenye huba zako fulani. We nimekuki nai.
Nimekubazika mama.
Wewe mlezi wa gheri ujandhulumu pendo langu. Unaponipa mapenzi uchemsha damu yangu. Mina unaraa kipenzi. Nikushikapo macho yako singizi. Hey, umetimia malezi. Sio unga unga kama wale washenzi. Hey, na unaraa kipenzi. Nikushikapo macho yako singizi. Umetimia malezi. Sio kama wale unga unga. Unga unga. Hey,
pale pale. Shikilia shikilia pale pale. Nasema pale pale. Shikilia shikilia pale pale.
Mapenzi yangu kwako.
Nasema pale pale.
Hey, yeah.
Shikiria pale pale.
Kutanga tanga, kuranda randa, ukaongwa kanga. Nitie nanga, nikidhi haja, nisende kwa wanga. Kutanga tanga, kuranda randa, ukaongwa kanga. Nitie nanga, nikidhi haja, sende kwa wanga. Baby ni kinge baridi, njoni kumbatie nonera. Tuwaepoke masiri, wale tinga tinga olela. Hey yeah 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 yeah. Mina unaraa kipenzi, nikushikapo macho yako singizi. Hey, umetimia malezi, sio unga unga kama wale washenzi. Hey, na unaraa kipenzi, nikushikapo macho yako singizi. Umetimia malezi, sio kama wale unga unga, unga unga. Hey,
pale pale. Shikilia shikilia pale pale. Nasema pale pale. Shikilia shikilia pale pale.
Mapenzi yangu kwako.
Nasema pale pale.
Hey yeah.
Shikilia pale pale.
You go be my wife.
Pale pale.
Shikilia
shikilia pale pale. Nasema pale pale.
Hey yeah.
Shikilia shikilia pale pale. Nasema pale pale. Shikilia shikilia pale pale.
You go be my wife. Hey, hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Oh, oh, oh.